www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Kuna muda kama siamini na kuna muda nikana pina na jini mana penzi lako ndege mtini niko mato ya josha tulia mimi for your love let me sing sing nishakulea tari mapenzi tabu pipia kijiti ukilamba unacheka na kibari diki nyoze shina tano ya mkeka penzi alishikiki lina vyote temesha situfunge muziki nikonyeshe jinsi unavyocheza mina mapost na mimi mapost na mimi 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 mina mapost
na mimi mapost na mimi raha tu zimenizidi sio mambo mitana penzi mwenye na faidi onanishwa na gala na kumbatwa kwa baridi usinyole na mara na tuzwa kwa bibi oh.
Matikiti kudondoka matikiti kudondokea marafiki waninyoka hivyo chunga wana
tamu pipia kijiti ukilamba unacheka na kibaridi hiki nyose sheni ya tandoa ya mkeka penzi halishikiki linavyote timesha jamani situfunge muziki nikonyeshe jinsi na micheza mina mapos na mimi mapos na mimi mina 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 mapos na mimi
mie salama na mzima sina tausemi ada umenishika kwa mtima pumzi sihemi ada penzi si madeni nchina halina gautemi ada nyingi doa amina ololu femi ada tumeipamba nyumba kwa tabasamu macho fumbo alfumba unihishi hamu wanaongea pumba twafunze nidhamu
kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me motoni utanipeleka mwenzako na nengene kajisi unavoselereka over me chukunye fridge shika ubaridi ukitulize tembea na pepo pupomba ya tuupulize sipa kupanga nyumba yako wasiulize chana na DMs kakuna swalio niulize minina speedy mama soveda tekirize ini ya sali na lindo na nyuki msikatize nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize nile nishibe kasema mama nisibakize
you are not the bestie we are not the bestie which is the best thing sini marafiki mabesti wamebaki na eti 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 joni malove na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarineti kileleni baby girl be my guestie ma keen experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jichori na vuitaji kope I say ukifirisi kaisia njoni kope I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da 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 umenimaliza
da
Da, 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 da,
machoni naona makopa kopa. Nalegeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu adija kopa. Na tamu yako nakupa popote unapotaka. Sema, leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Nakupa 3D wengine wanaendele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back. All my exes will be mad at you, boo. Unavonifanya situjali ukiona side chick. Kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick. Na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siachi katikati niku na itikadi mwisho. Mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yao ni damali safi chito. Banta miku patia madoba die. Stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you right to side D10. And the princess, the organize your ID Kenya. Sijatoka da, bonatambua vichochoro na nikikuja da. Sini kufikishe moro, mina chuo kuda. Wana moko ba umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da, 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 da.
Sijawahi pata penzi la hivi. Hii kitu kutoka siyo raisi. Hata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekulea sana. Kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujiajia mwenye. Umeni iteka, umeni iba. Oh, oh. Ndoto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani. Kichwani anitawale. Ndoto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Hata inipa burudani. Hivi, oh baby, honey. Nasikia baridi mimi. Oh baby, honey. Nasikia baridi mimi. Oh baby, honey. Nasikia baridi mimi. Oh baby, nasikia baridi mimi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Na hapa nilipo nipo kileleni. Kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini. Na chizika na ulio nayo. Baby kuona we nasikia raha. Kukubata nasikia raha. Suno jua unavyo nikuna. Usini achenda kesha ba. Ndoto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani. Kichwani anitawale. Ndoto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Hata inipa burudani. Hivi, oh baby, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey. Nasikia baridi mimi. Oh baby, honey. Nasikia baridi mimi. Oh baby, honey. Nasikia baridi mimi.
Mr. Vibes on Vibes.
Mon chéri, je t'aime beaucoup. Pense à quoi. Chawi upo, mganga kufundi sasa. Hey, wavuli wangu, moyo umeufunika. Kiboko yangu, unenywa paku nishika. Kama mapenzi bile bile, lako lani washeni uwe. Shakupa moyo na wile, uwe wako uchukue.
sheri, ni unji ya baridi we nikomea. Miu kama kili, mato yangu ye huko na hufumbari. Zidi shezana, bawe huu nilisi iliki kazana. Kama mapenzi pili pili, lako lale wa shaina kutwe. Shako pamojo na mwili, uwe wako mchuko.
Sitamani, yeah. Tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa hoitabani. Na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali baby, nipe taratibu uwa utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kuntangangana,
tangangana,
kwa kuntangangana,
tangangana,
kwa kuntangangana tu,
tangangana,
kwa kuntangangana,
tangangana,
sababu I love you. I love you. Yeah. Naanzaje kukuchiti na kifata kipi? Hakuna jipya duniani, nishafanya utafiti. Tena umewaacha mbale ulipowe awafiki. Maombi yangu toka kale nimepata rafiki. Na hata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu, nisiulizwe maswali baby, nipe taratibu uwa utamu asali. Kukupenda ni wajibu, nisiulizwe no no. Kwa kuntangangana,
tangangana,
kwa kuntangangana,
tangangana,
sababu I love you. Yeah, I love you.
Amo bebe, imetosheka, nimeridhika na we. Amo bebe, amo rede. Amore de, umeniteka, umenishika swe. Amore de,
nikamani mwona bala mwezi mchana, nikikutazama mana mzuri sana. Tena twaendana, nikanifata mi, nikawakata maisha kufata we, ukawakata.
Pepo ya kutamani tamani viela vyao, na kemea pepo ya kutamani tamani wishupo vyao. Mara ngapi baby minalia unanibembeleza kwe mwenyewe, unalia na kubembeleza mi mwenyewe. nipunguzie
utamu,
washanifata
mi ikawakata,
washakufata
we ukawakata.
Milele minawe, milele minawe, paka kufa minawe, oh nawe.
Sura, un adiós. your mama face, yeah, pretty, pretty. Ona lako shape, da, biggie, biggie. Tukianza kesha kujiki, jingi. Laba kiki, ah, Boja pambio na jitesa, digi, digi. Kamwe watai kwesa, higi, higi. Nipizi na ongeza, nizidi, zidi. Sije livye, Don't tell me why.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona kwenye macho yangu ni bebe ni bebe ani nishushe maba ni gege ni gege mikoko tabani hey, mi amor nikuite jina gani baby honey mon amor. Jina gani mahabuba azizi monamo monamo
moyo ni vonika never seen before unavyonipa never seen before wengine wanini ho la 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 never seen before wote mpaka kifo madunga embe mandini oh la 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 kwenye joto ni pepe kwa baridi ni kumbate kwenye mvua ni kinge umwavuli
ni bebe ni bebe ani nishushe maba ni gege ni gege mikoko tabani. Nikuite jina gani baby, ha, monamo. Mi amor, nikuite jina gani mahabuba, razizi, monamo.
Sikiza kuna mahaba, yeah, mahaba. Mapenzi ya mkataba, mpaka kufa, ya mekwisha. Inemo kuna hema. Mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Mwenzako mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka, yeah.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Skiza kwanza with dada, with dada. Isomgeni alisha nikaba, mapenzi yali nikausha. Natamani kuwa single, ila na upiru unakabako. Mabinti wenye vifundo, au ndio mi wananitoa roho. Nasiri tu ya jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha oh. Nasiri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha oh. Mwenzako mi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa.
nipa ukilema wezi ninima mwendo Masiku pange mendiri kurivuwa pendo Wana mwanzo nirithani utabadilika Of course ya kuna liye kamirika Sama siku miake mekatika Nachukia kujona nikilalamika Mula ugari daga kwenye amani Kuliko wali nyama vitani Matiso vitimbi kurupushani Kama unajona kichwa shingo nani Mula ugari daga kwenye amani Kuliko wali nyama vitani Matiso vitimbi kurupushani Kama unajona kichwa shingo nani Misipengi darau
Manana
Darau
Simango
Darau
Manyanyaso
Siwezi, siwezi
Darau Manyanyaso
Darau
Masimango
Darau
Manyanyaso Siwezi, siwezi
Minirizurumu nafsi kujikirihisha Nikiamini mtu wa mtu Kumbe bora ninge chuku chuku Ninge fanya utukutu Moyo nori kupana fahasi chakusikitisha na chambu ya maumivu tupo Bora ninge chuku chuku Nama ninge wapa wakifanye supu Kwa koni kwenye ndo sina Nikijua yo my destiny Sina kumtunzia heshima Kama ata we nitashindwa kukuthamini Nikweri utakwenda mashima Japeta kwa ngumu kwa mini Nitamisi michezwe mama mina Ya kucheza kwa kuburu saulimi yeah. Mapenzi ulionipa wewe wala imisi kutamani mwingine wewe kiapo Mwenzangu umebadilika wewe Kwepo muna kupa kila utakacho Bora ugali daga kwenye amani Kuriko wari nyama vitani Mateso vitimbi Nanduma na tuenda niwe
Darau Manyanyaso
Darau
Masima
Darau
Manyanyaso siwezi Mapenzi Sio makasiriko Kwetu ni furaha tele Mana mapenzi Sio makasiriko Tukishindia tembele, oh my love Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love Hata kama tunapanda dadali, minawe my love Eti chetu chumba kina mavyo motele, inahusu Oh wala sidhani kama, unipendi Ila nawaza usipo kwepo nteshije, hey
What can I do?
Baby, I'm not gonna
nafanya silali, na muwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na pezi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwameni na mpena. Sawa, sawa, sawa. Mwameni na mpena. Yes, sawa, right, sawa, sawa.
I like it, baby.
way you move. I like it, baby.
My babe, be my honey. My babe, be my show. My babe, be my leg.
Na feel Kuna kihali flani mweza kona hisi, kama kibaridi mweza kona hisi, kama kikizidi poza na kisi. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips, kiuno laine bila ya glisi, wakitusumbua watuite polisi. Mana wapendi, unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Ah baby, unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na na finale ya juju na ba
funi wewe po unaniwezea mie, wewe po unanipatia, wewe po naona gawenye shepu moja moja wakidondosha, ila si watamani mie, wewe unantosha. Wanakuja gawenye vibunda wanaringisha, ila si watamani, awe unantosha. Unapanda baby, wanashuka baby, oh na na na, waniweza baby. Unapanda baby, wanashuka baby, oh na na na, unaniweza baby. Si unajua kipenzi yote hayo, siwezi, sina nyayo, utembea siwezi. Hapo hapo, na umeniwezea, na umenikolea. Toma na nataka ujue miro yangu,
wewe hapo, wa ubavuni. Samaki yake maji sio tope, nishaweka kambi, kama unakufa tufe wote. Si unajua mpenzi yote hayo, bila we siwezi, sina nyayo, kutembea siwezi. Hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea, you are giving me sugar kila muda, uwe upendo umezama ndani kwangu, sijelewi, upo kila muda we, uwe sio yuda we, uwe usaliti misio vitu vyangu. Oh baby we, ndo mana nataka ujue miro yangu, wewe po wa ubavuni.
Location is okay, nije nikuwa ikishindikana pasi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that, nimekumisi sana macho ya kutaka video kwa sata, mda ukipata nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen, unachotaka misi katai, tuni upendo my dear, unaonipa misi kinai. Angel, my queen, unachotaka misi katai, juni upendo my dear, unaonipa misi kina. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya day, yeah. I miss you baby, yeah.
DJ Shinsky. Mr. Vibes on Vibes.
Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, you could miss it daily. I'm so crazy, yeah. For your love I'm crazy. Baby, na kumiss it daily, yeah. Daily, daily. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Oh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Miss you, yeah. I could miss you if I had day.
Niteka chumbani kwetu bingiri unapocheza na kiukamba daddy baby na kuwaza mpaka kichwa kinauma baby na kupenda sana tasipendi ukinuna ai sweetie sweetie ai na kutaka wewe funi funi kwenye dera mwaga maji maji kwa godoro tunipati pati toto tukovuta pumze Kilimanjaro sweetie nitazikwa kwa ajili ya umenifanya kicha uwe jaya jaya akili mezuva uwe ni jaya jaya baby fanya taratibu baby boo ay, baby boo boo boo
Go!
lazima. Mahaba yako mazito ukiapima.
Kwangu upo mwenyewe kipenzi. anacheka kama mazuri, si anajua kabisa amemteka. Kwa kesi na shughuli, eti kumwacha nanzaja sa kusepa. Natoa wapi jeuri, na kwenye koma kaeka nota kanitia na kufuli.
I'll be dripping when I get inside. Turning to ups and down. Where's it looking when I squeeze inside? Sweet like my hot green tea. Mama, you're looking sexy tonight. A bit about a sweet thing, thing. And she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now. I've been looking when I be inside. Cause I never felt on mine. Come over and let me give you a ride. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Let me show by that grip of mine. Take it off and let me see you shine. Oh, oh, oh. Wako neza ma penzi nipatia mazima. Jeuri sina akintafya madina.
Bila wewe
vya kuibaiba vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho weni meza.
Nipusu
na mene kukusu ni mumu. Na mene kuchumu ni mumu. Na mene kuchumu ni pusu. Na mene kukusu mpeza.
Habibi, usingizi ndo kitu nakosa penzi. Na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali penzi. Nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia, baby. Na sindano yako ndo ya nitosha kutibu ya
kama mende ni kuchari. Penzi kalika tana kisu kikari.
Mtoto
upepo wa bahari. Anituliza kana jikuta gambali.
Kiboku
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana nishi nanani. E kumonya kijiti. Kwa kuitaja matindo mpene.
Sweet like my heart green tea. Mama, you looking sexy tonight. I beat about a sweet thing thing. And she knows that what a touch is mine. Ya minkoi, baby.
Kwa kumezama, benzi mpati wazima. Jeuri sina, akintafi wadina. Vya kuibaiba, vino gini meshindwa. Nilisema napita mwisho eli. Nibusu, na mini kubusu. Nimumu, na mini kuchumu mpenzi.
Nibusu, na mini kubusu. Nimumu,
na mpenzi imenibadilisha. Squeezy sinaga ubabe. Nisha kuwa guta. Niache moyo mini ya baby baby. Mini kukuwa ko. Tagesima, na ukiona na ujinga. Weni sitiri usimbwage. Sina matamanio. Nishavukaga uko. Sinto wivu wa vazi la shima. Ulonivisha kwa upendo. Sina matarajio ya kuondoka kwako. Dunia imesha badili wengi. Wakawa vituko. Mapenzi so mchezo wa ngumi. Nipige na kanga au kuni. Atoke ni finya finya hayumi. Naona raha naisoma na bakwa kirumi. Umchezo gani mbona kiuni. Atoke ni finya finya hayumi. Ah, naona raha naijeza upenda paka unatiririka.
kukumbatia moyo unadunda po, unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Wewe unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unala.
Hi, wacha niseme kitu bu. Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku ku Valentine so issue kwetu. Sini siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Nado maana work hard ni kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko rush niji risky. Nacho fraya tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapilo mapenzi na badu kani hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapilo mapenzi na badu kani hitaji.
Ayu ni penzi la ukweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po, unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po. Unadunda po, 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 po.
Flat your cookie, tamu sana. Sweet like a soup. Going to die when you need me see you as it me is a man mi corazón my baby banana benzi hulifichi kama ni sindano itachoma misi ambiliki hata wakanirogi kigoma ukiugusa.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Then I'm sending back a kid, don't you?
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Nikoleze, madale. Choka tukalale. Wanasema hatare. Laki mimi nimekubali. Kilele ni ndopale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale. Nikuvue kama kambale. Vile hawapumui. Wakiri kwa madui. Hawanafiki. Watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima bado ninge kuchagua wewe. Nakupenda sana. Umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima. Nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart. Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado. Like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho. Many mother. Nipeleka ana ana do. You're my painkiller paracetamol. nakupenda mia moja. I'm in love.
Shinsky on Facebook, Instagram, and download this mix at djshinsky.com.
Kwanza ya asubuhi anaipata chai chai, ila kifika usiku anataka cha bye bye. Na menipa question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata anayowasha karabai. Kumaka nimeteleza, nimedondokea hapa. Mina penaga kukwona tu. All the time my eyes on you. Umenikamata ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you, anything I go do for you. No matter what, give you my heart. Illuminati, you got my heart. Hapo sasa unanicheza shana hana do, like a Scooby Doo we do we do we do. Kusata mapigo kwenye roll. Umenimada na venipeleka hana hana do. You're my painkiller paracetamol. Nakupenda ni amor. I'm in love.
Nikikulinda ukilala. Najua ume unataka, kile inataka. Najua unapenda, unapenda yule. Na tena mimi sina wivu, ila naomba ije siku jelewa. Ije siku jekuyelewa thamani yako.
But I'm one call away. Ukinitaji mpenzi, simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shuja yako. One call, one call away. Call me if you need me. Call me. One call, one call away. Call me if you need me. Call me.
Mapenzi hayafai kuumiza. Sasa nini unampendea? Mapenzi hayafai kuuliza. Kutwa umeshinda ukiang'ang'ania, wakati na kukosi furaha yako. Oh no.
Najua moyo unataka, kile inataka. Nelewa unampenda, unampenda yule. Mimi sina wivu, ila naomba ije siku jelewa. Ije siku jikuelewa thamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi,
boom boom chow. Sigo sigo na le zoom zoom now. Luku luku want to make man drown. So give me kiss niko chum chum wow. When you wave when you zoom zoom zao. Na luku luku wewe siyo level zao. Teke teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no my baby, you new wake. You know I like when you go down, 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 down. I feel die for this, you are overload. You like a jojo, jojo, jacking do. So mama, yo, 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 Danny, yo.
Your body, body, body. Your body, body, body is fancy. It's fancy. Your body, body, body. Your body, body, body is fancy. It's fancy.
Teke, teke, tepe, tepe, sexy west. Nyepe, nyepe, no my pepe, nyani wege. You know I like when you go
down, 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 down.
Hey.
Down, 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 down.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky, live in the mix. For free downloads, check out djshinsky.com.